muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 ni ku mirongo migufi. Muri isangariro ni mukanya.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita Green Card mu Cyongereza rwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Abayikoze mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 mu mwaka ushize w'2018 ubu bashobora kujya kureba ko batoranijwe. Bikorerwa ku rubuga rwa internet dvlottery.state.gov rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikorwa rero guhera ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatanu turimo, bikazageza ku itariki ya 30 y'ukwa 9 2020. Hagati aho ariko, abatombuye mu mwaka wabanjirije, ni ukuvuga mu 2017, bashobora gukomeza nabo kureba ko batowe kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 9 k'uyu mwaka. Kureba ko wagize amahirwe bikorwa bite, igikurikiraho ni iki iyo usanze waratoranyijwe. Nanone turifashisha Mukama Dios aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya North Carolina. Ni umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family. Simbatindiye rero. Mukama we, uraho neza?
Maho neza Kamirindo.
Uraho urakomeye rwose?
Uraho turakomeye cyane.
Nongeye kugushimira byimaze yuko nanone uduhaye iyi saha nzima, kuko ibi bintu bya DV Lottery nabonye Abanyarwanda n'Abarundi bibatera amatsiko cyane, bagashaka kumenya uko bikorwa n'uko bikurikiraho. Ndagushimiye cyane rero.
Yego cyane, naho murakoze.
Nuko hagati aho rwose ariko wabanzuka twibutsa umuryango DV Blessed Family icyo ari cyo n'icyo ugamije.
Yego. Umuryango DV Blessed Family ni umuryango wagiyeho hashize imyaka igera ku 8. Watangiye gukora neza mu 2014. Ikintu wari ugamije ni umuryango udaharanira inyungu mbere na mbere, nta kiguzi, nta mafaranga. Ni umuryango duhuza abantu baba babaye selected,
ni ukuvuga batoranijwe muri iriya tombora.
Baba batoranijwe muri ino tombora ryo gukinira Green Card. Hanyuma tukabaha informasiyo bakeneye, kuko usanga iyo umaze gukina ugatomborwa ntubuze igikurikiraho. Hari abahita babyuka bajya kuri embassy bazi ngo leta babaha viza. Ibyo ni byo tuvanaho tukababwira ibikurikira uko bigenda, procedure ku procedure imara umwaka wose. Ni ukuvuga ngo nubwo buryo tubafashamo kugeza babonye viza zabo, kugeza bageze muri Amerika tugakomeza tukabakurikirana.
Ariko se yego, noneho reka tuvuge umuntu abonye byose, inzira zose zinyuzemo, noneho abonye visa yo kuza muri Amerika, gusa akenera adresse kugira ngo asabe visa, akenera adresse y'umuntu wo muri Amerika ushobora kumwakira iyo agiye gusaba visa. Mwebwe mushobora kumuha, mbese kumuha, kumushingira igiti, mukamuha adresse yanyu ku buryo yayikoresha asaba visa?
Ibyo bintu rero reka mbisobanure neza. Bitewe n'uburyo twitanze tugafashanya abantu harimo ubundi abantu mu Rwanda cyangwa mu Burundi akenshi bafite inshuti hano muri Amerika cyangwa abavandimwe mukuzuza hari fomu yo gusaba visa baba bakeneye kuza nyuma yo kubona ko batombowe bakenera rero umuntu bakenera adresse z'umuntu utuye muri Amerika twebwe tureba abantu ntabwo dufata rusange ngo tubabwire ngo dufite adresse z'abantu reka tubabahe ahubwo icyo dukora buri muntu arashaka ku giti kiwe ariko twabona abo bantu bakeya babuze umuntu neza tukaba dushobora kubahuza n'abantu bageze hano mbere nabo bafashijwe ubwo ni ubufasha dutanga ariko buba buri nk'aka special ntabwo ari ubufasha dutanga tubwijeje abantu ko tugomba kubikora nkanjye ku giti cyanjye mu myaka yashize nagendaga nakira abantu ariko usanga hari n'abahita bagira ubunebwe bwo kugira abo bashaka bazi yuko iyo serivisi turi providing turi buyitange kandi mu by'ukuri ahubwo tubabwira ko ibikenewe bikenewe umuntu kubona adresse cyane iyo wuzuza iyi form cyangwa iyi application isaba visa nyuma yo kuba watombowe icyo ukeneye na adresse ni umuntu uguha amazina ye nimero za telefone na adresse z'ahantu atuye niyo yabiguha ukabona uko wuzuza hanyuma yazaba atabashije kukwakira ukaba wazashaka undi nyuma ukamuhindura birashoboka bishoboka ko wahindura umuntu wamubonye nyuma wanabonye viza utandukanye n'uwo wakoresheje wuzuza iyi fomu yo gusaba viza ibyo rero nibyo dusobanurira abantu bakabimenya kuko utamubonye ntabwo ubasha kurangiza iyi fomu ngo yuzuze neza
hanyuma aho ngo ariko dusubiye inyuma gatoya yego insanganyamatsiko y'ubu ngubu ni ukujya kureba ko batoranijwe abakoze tombora noneho ukabasobanura n'inzira zose bashobora kunyuramo kugira ngo bagere muri Amerika nyuma yo kuba baratoranijwe ariko rero nyine dusubiye inyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Uwimana Isaï ntabwo yatwandikiye aho ari ariko mbirebye neza ashobora kuba ari umunyarwanda yabajije ati bisaba iki kujya muri tombora
kugeza ubu ngubu uko itegeko rivuga nta ikintu bisaba ni ukuba urengeje imyaka 18 y'amavuko ukaba byiza ko uba wararangije amashuri ya secondaire tugendeye kuri experience y'abagiye batomborwa bakanakomeza ibyo bintu kuba ufite iyo myaka y'ubukure ukaba wararangije secondaire ni ibyo bintu bisaba igihugu cyo urimo icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika uvanyemo ibihugu biba byarujije umubare nka Nigeria ariko abandi mu Rwanda mu Burundi Kenya Congo nta kindi kintu kidasanzwe ntabwo basaba kuba uzi ururimi runaka cyangwa iki ni ukuba ufite warangije amashuri yisumbuye kuko diplome nicyo kintu cya mbere bareba hanyuma no kuba utari umumineri cyangwa se utari munsi y'imyaka y'ubukure ndumva icyo kintu iyo cyujuje uba ushobora gukina tombora
uravuze ngo ururimi ntabwo rukenewe kandi muri Amerika bavuga icyongereza ubwo abantu batavuga icyongereza ntabwo nabo bashobora gutombora
barashobora gutomborwa rwose kuko cyane ibihugu byo muri Afurika bikoresha igifaransa cyangwa se n'u Rwanda rwinjiye mu cyongereza nyuma muri ambasade yo mu Rwanda ya Amerika iri mu Rwanda yemera umuntu gukora interview mu Kinyarwanda mu Cyongereza no mu Gifaransa rero kuba utazi Icyongereza ntabwo byaba inzitizi yuko utakina ahubwo wakina wamara gutomborwa ukazajya mu dushuri duto duto tukwigisha ururimi rwo kuvuga ariko wazanakiga wageze aha ngaha kugeza ubu ngubu iyo ntabwo ari inzitizi ituma umuntu atakina tombora
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi ni Mukama Dios ayobora umuryango witwa DV Blessed Family ni umuryango uha inama abantu batomboye muri DV Lottery ni tombora itanga uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika bita Green Card mu Cyongereza kuri telefone dufite Democrat na Augustin duhere kuri Democrat we wiriwe
cyane ubujye cy'Amerika
ufite akabazo cyangwa icyumviro
akabaza gusaba ubwo nyinshi. Yego, bashanda bayi niba kuri Amerika.
Uti?
Manda bayi niba kuri Amerika.
Eh, twiriwe neza rwose. Ariko se umurongo wawe kutameze neza wajya ku ruhande gato yahari? Wajya ku ruhande gato yakubera ko ntabwo tukumva neza, ntabwo tukwakira neza.
Bo, je ndiko ndabumba neza cyane namwe.
Yee, ubu noneho turakumva. Yego, komeza abandanye.
Yego. Hanyuma kuri cyane n'iyo tonye tombora. Nundi cyakwa cyikije cyane gose. Ariko naje ngufundanga mu Burundi. Nashaka uyu mutumire adutomatikire igishaga muri tombora uko byagenda.
Ariko yaramaze kubisobanura demokra.
Ebe na byinto cyari buze yuko kwa ngo munje muri tombora niko abakwije imyaka irenga 18 kuduga.
Eh. Kandi
karangira na cyure ya segondere.
Aha.
None ndabyinze byose nkanze umagaze igenda bikunje.
Aha.
Ariko ni cyashanze kwinja muri tombora kugira ngo hanze kuronka iyo green card.
Eh.
Yobuza gutura muri Amerika no gukorerayo.
Yego.
Ndashaka rero angiri nama uko byagenda kugira ngo umuntu ashobore gushika aje kuzomenya ko abantu batowe.
Ariko wowe ntabwo urayikora.
Oya, ntabwo ndayikora kuko n'uyu munsi nanjye kuvuga ngo njambona icyo kiganiro magitegura.
Yee, demokrate, noneho reka umutumirwa akubwire amatariki tombora ikorerwaho. Yongera gusubiriremo n'ibindi bishobora kuba bisabwa. Usibye nyine gukura no kuba warize segondere. Urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze kugijyana icyo mu bwe neza.
Yee, komera. Mukama we.
Yego.
Tombora ikorerwa he? Ikorwa ryari?
Tombora ikorwa buri mwaka mu kwezi kwa 10. Imara ukwezi ubundi itangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 ikarangira ku itariki 6 cyangwa 6 z'ukwa 11 keretse iyo habaye impinduka zituma bigeza amatariki nk'ibyabaye ushize ariko nabwo barayamenyesha bakavuga ati twigije itariki zinizi bitewe n'ibyuma ibyo ni ikibazo cya tekinike cyaba cyabayeho ariko ubundi iteganyijwe gukorwa mu kwezi kwa 10 ikarangira mu kwa 11 kwa buri mwaka. Mbere yaho nta handi matariki ntabwo wajya gutombora mu kwa 9 cyangwa mu kwa 12 nuko kwezi kwa 10 birangira no kwa 11 ngo gutangira. Ni website ujyaho yitwa www.bizlottery.state.gov biri mu Cyongereza ariko uburyo abantu bakoresha icyongereza cyangwa uburyo babikoramo neza ugiye ubishatse muri Google cyangwa muri Google bakakwereka iyo website ukayibona ko ari ikintu cyangombwa. Nasobanuraho ngaho abantu bagomba kwitondera hari ama website menshi abavuga ngo ni green card ariko iyo ubonye idaherwa na .state.gov ntabwo iba ariya ya leta ya guverinoma ya Amerika. Mu byo ugomba rero kwitondera ama website yose adaherwa niyo .state.gov ntabwo ugomba kuyizera. Niyo mpamvu ugomba kumusacinga cyangwa se kureba muri Google ukareba iyo website ukamenya ko ari ya guverinoma ugiye kwaplayinga ahantu hanyakure. Nicyo kintu navuga.
Nanone rero twunganiranye hari abantu bashobora kuko uvuze ibyayo ma website aba ari atari yo nyakuri atari ya leta ya atari ya leta zunze ubumwe za Amerika zo zirishyuza ariko
komeza ngo na amafaranga uzatanga amafaranga icyo navuga kuri yingi kwitombora nta amafaranga namake basaba n'ubuntu
izindi niziba zishaka kurya amafaranga y'abantu gusa ntacyo zibamariye
zirahari nyinshi cyane no kuzitondera.
Ntacyo ziba zibamariye kubera ko abazinyuzeho ntabwo batomborwa.
Reka.
Ntawe biba bihuriye rwose na leta.
Aho pe.
Yego, ni ubuntu rero kuri website www.dvlottery mu ijambo rimwe akadomo state akadomo gov niyongiyo niyo batomboreraho buri mwaka
niyongiyo buri mwaka ubuyigiyeho uba ureba na batom abakinye umwaka ushize wa 2018 ushyira 2019 n'abakinye bari muri uyu mwaka wa 2019 kugeza 2022 nibo ubu ngubu bashobora kureba ko batombowe cyangwa se nibo bari muri iyo myaka ubwo ngo nubango tombora yindi izatangira mu kwa 10 uyu mwaka wa 2019 abo nabazagenda muri 2021.
Ijwi rya Amerika kuri telefone kandi dufite na Augustin.
Oui.
Wiriwe. Akabazo cyangwa igitekerezo?
Akabazo nataka kubaza umutumirwa wacu.
Mhm.
No ne habara ahantu bafite nk'icyicaro mu bihugu byacu byo muri Afurika ku buryo ukeneye ibindi bisobanuro babiguha buri munsi.
Urashaka kuvuga uyu muryango w'umutumirwa Mukama Dios DV Blessed Family?
Ego.
Reka hita gusubiza. Urakoze.
Murakoze.
Yee. Mukama we. Hari ishami mufite mu Rwanda cyangwa mu Burundi?
Aho rero navuga ko ishami uburyo kuri ubu ngubu ibintu bimeze ni technology dukoresha cyangwa se ni social media kubera yuko abantu muri kubyumva nta shami dushobora gushinga ngo rigire icyicaro kuko abantu bose tuba turi kumwe naba bari mu rugendo naba bagiye kwimuka bava muri Afurika baza muri Amerika rero ntabwo twifashisha abantu batatombowe ngo badusigarira aho ngaho mu Rwanda cyangwa mu Burundi ahubwo icyo dukora nuko ari contact dukoresha cyanse Facebook na WhatsApp hanyuma abo bantu kuko tumaze gukonekta wamaze kuza tukagwereza information ukabona visa ukimukira muri Amerika nta kindi kicaro ukeneye muri Afurika gusa icyo dukora buri mwaka nk'ubu ngubu 2019 dushyiraho komite ifasha abantu bari kuri tele cyase bari mu Rwanda cyangwa bari mu Burundi ikababwira ibyo gukora ariko iyo komite nayo irangira n'uwo mwaka nk'uwa ba 2018 cyangwa 2018 bose baraje bageze hano muri Amerika ni ukuvuga ngo hari aba 2019 abo nabo bafasha mu buzima bwa buri munsi ariko nabo baba bari mu rugendo dukora uburyo dutora komite ifasha abo bantu kuzuriza amafomu kubabwira izindi nama kubakoresha inama bagahura imbona nkubone ariko abo bantu dukoresha tubona naba bazagenda mu mpera z'umwaka bafite nimero zizagerwaho mu mpera z'umwaka uburyo bazarangiza gufasha abo ngabo bagasigaho abandi mu wundi mwaka watombowe uko bagukomeza gufashanya nuko kuntu dukora icyicaro cyacu tugikora iyo twamaze kubona abo bantu babaye batombowe niko nabisobanuritse.
Yego. Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga ibya tombora ya Green Card nibyo tuganiraho na Mukama Dios. Kuri telefone turi kumwe na Jerome. Jerome.
Hello.
Ah narengize ngo wabuze. No.
Ndahari.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda mu cyerekezo.
Mu ntara y'Iburasirazuba.
Yee, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nyine ni uburyo umuntu yabona yasobanukirwa virusi yo ku bijyanye n'iyo tombora.
Subiramo.
Ikibazo ni uburyo umuntu yasobanukirwa virusi yo ku bijyanye n'iyo tombora.
Ariko se Jerome, sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro mu by'ukuri rwose ko yabisobanuye bihagije. Reka noneho nkugire inama. Reka nkugire inama uze kujya ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro muri isanga iki kiganiro uze kongera kucyumva inama zose zirimo. Urakoze cyane. Nuko Mukama we
karame cyane
ubungubu unoneho kuko ntabwo twakomeza kuvuga ngo bikorwa gute kubera ko tuzabigarukaho mu kwezi kwa 10 ahubwo noneho twibande ubu ngubu n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika baza kuza ku mirongo, mbasabe rwose twibande noneho ubu ngubu birimo bikorwa n'iki. Tombora yarabaye yararangiye, twabyibukije uko byakozwe uko bikorwa, none ubu ngubu n'iki kirimo gikorwa. Ikirimo gikorwa ni ukugenda ukajya kureba ko watomboye. Hagati wambwira abateze amatwi ijwi rya Amerika ko urwo rubuga, mbese iyo ukanze kuri dvlottery.state.gov aho ukanda ugera ahantu ukabona hejuru ibumoso handitse US Department of State, ni ukuvuga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ukabona iyo tombora uko imeze, ukabona ahantu handitswe continue. Continue ni ukuvuga ngo komeza. Aho ngaho ni ukanda, noneho akakujyana aho ushyiramo nimero n'ibindi byose usabwa kugira ngo urebe nimba waratomboye. Mukama, ibyo mvuze nibyo?
Ibyo mvuze nibyo rwose.
Aho
ngaho uhita ubonaho aho handitse ngo check status, cyangwa se gucekinga ko watsinze, ugakora continue nk'uko wabivuze, hanyuma ugahita ubona aho bagushyira, aho ushyiramo nimero baba baraguhaye n'amazina wakoresheje. Hari aho, reka mvugeho gatoya, hari abavuga ngo ibyo babahaye kuzuzamo ntago biri gukunda. Ahanini hari ikibazo abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Burundi kubera Igifaransa n'Icyongereza bagenda bitiranya preno nano muri Amerika, last name na first name. Usanga last name buri gihe ari itangira, none ugasanga umuntu yitwa wenda Ange Mutoni, ugasanga yanditse Ange Mutoni gutyo, Ange ryabaye izina, ryabaye last name. Noneho ya bamubwira ngo shyiramo last name cyangwa family name, agashyiramo Mutoni, ugasanga ntabwo biri gukunda. Icyo gihe nababwira ngo aho hantu ha last name cyangwa family name mugerageza n'ibyanga mushyiremo izindi zina, Ange cyangwa se ngo Mutoni mu rugero natanze, hanyuma rimwe rishobora gukunda aho kugira uvuge ngo byarapfuye cyangwa ntabwo biri gukunda. Naho hantu hakunze kuba ikibazo.
Hanyuma rero wamara gushyiramo nimero baguhaye igihe watomboraga, ushyizemo n'izina ryawe, baba bagusaba izina rya so na nyoko, ariko nk'uko umaze kurisobanura hari igihe uba warashyizemo irindi ritari rya so na nyoko, warashyizemo Ange aho gushyiramo Mutoni, noneho hindura urabivuze, nyuma ugashyiramo n'umwaka wavutsemo.
Umwaka wavutsemo, udashyizemo amatariki, umwaka gusa.
Umwaka gusa. Tuvuge umuntu wavutse ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2000 najyo 2000, reka tuvuge ujuje imyaka 18 ku itariki ya 20 kwa gatanu 1980 tuvuge agomba kuzuzamo 1980 gusa.
Yego.
Ntabwo amatariki yashyiraho.
Ntabwo amatariki yashyiramo.
Aha. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uko rero bareba noneho nimba waratomboye, kuko iyo wagiye gutombora baguha nimero urayikoresha. Nibyo rero umutumirwa Mukama Dios, umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family, amaze gusobanura. Kuri telefone dufite Eric. Eric we? Wiriwe neza? Umurongo wawe umeze nabi pe, gana ku ruhande hanyuma twumve. Eric, ntabwo tukumva neza. Ntabwo umurongo umeze neza rwose. Eric, ntabwo umurongo wawe rwose umeze neza, utubabare, ntabwo tukumva. Biratubabaje ariko ntabwo nakundi. Urakoze cyane. Noneho duhamagare Crispin. Crispin? Vuga cyane, wiriwe?
Wiriwe neza kamerene.
Yego, uri he Crispin?
Ikiyari mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, turabashimiye, tuje n'umutumirwa.
Yego, nawe nagusuhuze. Mukama, nawe musuhuze.
Namusuhuze cyane Crispin.
Okay.
Ikibazo nakubaza.
Aha.
Tombora itari mu mwaka.
yego imwe mu mwaka
ah ikindi nkakubaza rero ese iyo barangije kutombora numvise yuko bafasha abantu batombowe kugira ngo bagere muri Amerika umuntu uzabaje babifasha bafasha abantu mbese abarangije gutomborwa numvise umutumwa uvuga ko babafasha
oya nuko bagira inama ariko inama nazo ni ugufasha nibyo
aha yes nibyo nabyumva
ah
ku muntu bisobanukiwe nta bundi gufasha asaba ushobora kubyikorera wenyine nyuma yo gutomborwa
mukama mubwire
aho nakubwira ngo abenshi bagiye babyifasha barimo amahirwe menshi ni uko ubikora utabizi kuko hari procedure ndende uba ugomba gukurikiza nyuma yo gutomborwa ntabwo biba bigarukiye usanga rero abantu benshi bagenda bakora amakosa hanyuma bakabyuza nabi bagera muri ambasade ugasanga babuze visa cyangwa se kubera ko nta makuru kuko usanga buri muntu umaze gutombora ntabwo benshi ariko bakurikira ngo basome bamenye ibikurikiraho ahubwo bahita bazinduka bajya kuri ambasade kandi ari n'abantu wenda bazakora interiviyu mu mwaka utaha rero icyo twakemuye ni icyo kintu dufite resulta zimaze kugaragara mu mwaka ushize cyangwa se uyu mwaka wa 2019 abari muri iyo famili yacu nta muntu murabura viza mu gihe usanga iyo bagiye muri ambasade bahurirayo n'abandi ugasanga umuntu atashye ari kurira ngo abuze viza bamubaza ugasanga nawe yaratumye green card ariko ugasanga ntabwo bari kumwe muri groupe rero icyo twakubwira ni uko kujya kubyikorera wabikora ariko akenshi amahirwe menshi arimo babikora nabi cyangwa se buzuza nabi ibikurikira
byo guhuzagurika
yego
Crispin wasobanukiwe
yego nasobanukiwe Marco ikibazo cya nyuma rero
yee kagufiya
nashaka kumenya adresse yabo nashaka kubiyambaza ko bamufasha adresse yawe yababona
ese Crispin nanjye nkwibarize nawe wagiye gukora tombora umwaka ushize
ayo ndakora ariko nshobora kuyikora
ye reka akubwire agusubize ariko rero noneho uhita utanga umurongo ukurikire kuri radio
yego
ye urakoze
ba merci
ye nuko diyosuwe mubwire rero ako kabazo kanyu
ndumva ari umuntu usobanutse yajya kuri Facebook akareba urubuga rwacu rurimo abantu bose yaba abatomboye n'abataratomboye n'abifuza gukina aho ngaho niho tugenda dukura abantu niyo adresse navuga kuko urwo rubuga rwitwa Divirotari Rwanda iyo ushatse muri Facebook urarubona ugahita usaba kurujyamo tukakwapruva hanyuma icyo gihe ubona iby'abantu bose iyo ukinnye bakaguhitamo icyo gihe uhita wandika ati bantomboye mwashyira kuri rwa rubuga rw'abatomboye kuko urubuga rwa WhatsApp ntabwo turushyiramo umuntu utaratomboye kuko ntabwo yaza kureba iby'abantu bari mu rugendo barimo ariko urwo rwa Facebook dushyiraho amakuru yose umuntu wese ikibazo akeneye turakimusubiza yaba yaratomboye yaba yifuza gukina yaba yarakinnye ntibicemo bose naho duhurira rufite abamambure benshi ni ukuvuga ngo aho ngaho niho namubwira yarebera niho yanasanga contact zacu nk'amazina yanjye anyandikiye inbox akambwira ati yatomboye niho mpita noneho ntangira cyangwa se n'abandi ba admin batangira kumufashiriza bagahita bamushyira mu rwo rubuga rwa bose noneho nicyo namusubiza
yego iyo adresse yanyu kuri Facebook DV Lottery ni mu ijambo rimwe Rwanda rikabije ijambo rya kabiri
yego
mbese ni amagambo abiri DV Lottery Rwanda
yes uhita ubibonamo ni groupe ifite ikirangantego ifite igisiga kiri imbere y'idarapo rya Amerika niyo ngiyo uhita uyibona
yego umuntu rero agomba kubanza akinjira muri groupe noneho niho mumugira inama y'ukuntu abikora
yes naho ngaho tumurena nawe ntihatubonera ikindi nasobanurira abantu batumva mvuga groupe cyangwa family ntabwo nta amafaranga isaba yaba inama yabo kukubwira uko bigenda nta mafaranga ni ubuntu nkuko nawe tuba twaragira amahirwe tugatomborwa ku buntu tukagira aha ngaha ku buntu niko natwe dufasha abantu nta kiguzi hatazagira umubwira ngo ndi muri groupe ya Divirotari cyangwa The Blessed Family ungaho zani bo 50 ntuzurize application isaba visa ntibibaho ndabibabwiye ntihazagira umuntu n'umwe utanga amafaranga muri ino systeme cyangwa se muri gahunda mu buryo bwo gushaka information.
No ubwo rero twongere tubisubiremo nkuko ntabwo nibuka wari wabibajije mbere nta adresse mufite y'icyicaro ikigari cyangwa ibujumbura cyangwa handi mu Rwanda no mu Burundi ni kuri Facebook niho horoshye muhurira.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Mukamadios ayobora umuryango DV Blessed Family ugira inama abantu mu bya tombola ya Green Card n'uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika. Kuri telefone dufite Aaron. Aaron? Wiriwe?
Wiriwe.
Uri hehe Aaron?
Ndi mu Burundi.
Mu Burundi hehe?
Burundi ahantu mu ntara ya Karusi.
Yee, nuko.
Ego.
Akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Yena n'ibyo akabazo.
Mhm.
Ariko kesi na kesi ibintu byo kuri Facebook dukunda kubikora rimwe imacha byo tuzi basanga turujuje urupapuro cyangwa formulaire babashizeko.
Mhm.
Hanyuma rero nari nashatse kubaza ukuntu boduha aho duca kugira tubone ko twarimwo cyangwa ya bitakunze.
Mhm.
Ariko nkacha nsaba uwo yarimo aradusigurira ukuntu yo dusigurira bijya biharuro warabyibagiye hanyuma ingene woce bigenze.
Ibihe biharuro.
Bijya biharuro badusaba ubanza gushiramwo baba barakurumbikiye imbere ukiyandika.
Ari kuvuga confirmation number cyangwa se yandi bari baraguhaye iyo wayibagiye cyangwa urasaye urupapuro uko bigenda.
Niyo nyene niyo nemwe ndavuga.
Noneho Aaron nimba nkurikira neza nawe byakubayeho se?
Ha?
Byakubayeho wowe?
Oya nagomba kubaza ingene byo cyabigenda ntibirambaho.
Ye namahirwe narengize ngo byakubayeho. Nuko mukama yabyumvise rero tahita kwishyura. Mukama we.
Ni ikibazo cyoroshye ashobora kuba nabarije nabo byabaye kuko nko ku rubuga rwa Facebook tubona babibazaho ko bazibagiwe ugenda nyine nk'ugiye kwinjizamo cyangwa se nk'ugiye gushyiramo n'ubundi izo nimero kwa kundi twabivuze kuri ya website ya dvlottery.state.gov hanyuma iyo ugeze aho gushyira confirmation number hari aho uzishyiramo hari noneho n'akandi karinki cyangwa se
ahandukana
uvuga ngo forgot confirmation number ubaye waribagiwe confirmation number
icyo bivuga
ni ukuvuga ngo icyo gihe ugakrikaho cyangwa se ukagakandaho
mu Kirundi babyita gupyondaho
ukagapyondaho hanyuma bahita bakubaza amazina wakoresheje izina ryawe rya last name cyangwa se no na prénom ariyo first name hanyuma na matariki wakoresheje ugomba kuyibuka hanyuma na email.
Mm-hmm.
Ibyo bintu
email yawe ku giti cyawe
email giti cyawe.
Mm-hmm.
Hanyuma ugashyiramo imibare wabaguhaye munsi nyine imibare ikihindagurika bitewe na system hanyuma ugakanda submit cyangwa se ukohereza icyo gihe bahita bazikugarura iyo wabishyizemo neza nkuko wabidusabye bahita bazikugarurira ukazibona hanyuma ugahita uzandika ahantu cyangwa ukazifotora ubundi ukajya ugasubira inyuma ukazuzu. Ni ibintu byoroshye rwose ibyo ntabwo ari ikibazo keretse ubaye waribagiwe n'amazina wakoresheje cyangwa amatariki y'amavuko wakoresheje icyo gihe nta bundi buryo bwo kubibona.
Ubwo rero noneho wagira inama abantu dore uko nabyujujemo reka mbyandike noneho mu kwezi kwa gatanu ninjya kureba ko natomboye mbe mbifite ku rukaratasi
cyane urabyandika ukabifotora ukanabyohereza no kuri email kuko barakubwira ngo urabishaka kubyohereza kuri email ukabyohereza kuri email yawe kame umuntu wese ujya kugira ino bintu agomba kuba afite email ukabika kuri email icyo gihe mu kwa gatanu hageze igihereza ritazisohokera usura kuri ya email cyangwa ahantu wagize ukabizana ni ibintu byangombwa ugomba kuba agaciro.
Yeah. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda DV Lottery itanga Green Card niyo tuganiraho. Ubu rero ni igihe cyo kureba nimba mwaratomboye abakoze tombora mu mwaka ushize mu kwa 10 mu kwa 11 ni mugende rero bizakomeza byaratangiye ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa 5 bizakomeza kugera kuri 30 y'ukwa 9 2020 kuri telefone dufite Faustin
karame
uhiriwe neza
eriwe
uri he Faustin
ndi mu Rwanda mu karere ka Kire mu ntara y'Iburasirazuba
komeza
yewe itenge ikenye ne na kina bintu byinshi nge na rifite nabivugaho cyasha icyo nasabaga ko mwabibonye muri uza kuri mere ya Facebook nasaba kwabera ambasaderi
w'ijwi rya Amerika
yewe
ubutumwa bwawe ndabwakira ndabugeza aho bugomba kugera hanyuma ubwo ngubwo ababishinzwe abatwari bacu bazagusubiza urakoze
yego nawe murakoze
ye ijwi rya Amerika noneho duhamagare Frederick we
cyumase kamiri indi
wiriwe neza iminsi myinshi
yego iminsi myinshi rinda gukumbuye
ye uri Bujumbura
yego ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
nukugira ngo mutumire amenye aho uri komeza abandanya
nagomba jemba zuwe mutumire ti none nka twebwe abantu batize turashobora kujya mu iryo tombora ukubera urumva je nashaka nanjye kuyuko nurabukungire nogirirwa amahirwe yo kujya mu iyo tombora kugire ndabukungire nojya mu ibyo bihugu bya rutura kugire shuri ku ishikiriza imigambi y'ugwaruka rutashobirirwa amahirwe yo kwiga muri ibihugu byo muri Afrika urumva n'ibibazo bihura ndashaka nanjye ko nogirirwa amahirwe yo kuza hiyo muri Amerika urumva nkashobora gusigura urumva ibibazo twe duhura nabyo natwe turi mu mashyirahamwe y'abantu bato batashoboye kwiga hanyuma kandi kagira kabiri
buretse gatoya
bagira imiganzi bakajya hiyo muri Amerika abo bagirirwa amahirwe bakajya hiyo muri Amerika abo baba bishobora kwitaho twebwe abantu wafise umugambi wo kuzashobora kwitaho twebwe abantu urumva bato bato tuda ijwi ryacu itagira kure kuko urumva turafise ibintu byinshi twashobora gukora mbere washaka bamwe tukiyumunya tugakora iyo migambi mugabo tukabura abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira natwe dutire imbere kandi urumva iyo hadutse urumva inturi kurumva yamhitana twebwe tutize ni kurumva twamandukogwako iyo nashaka yuko no yamwe yonyishura kwa kantu ntaguma ku mungu urumva namumaza n'utundi ngo bamukoze hamwe ngo ubiza ku mungu urumva akabanza akayishura kuri ako yuko abantu batize urumva yuko boshobora kugirirwa ahirwe yo gutombora
hinga nanjye mbanze nkwibariza gatoya wewe ufite amashuri angana gute
kesefa amashuri atarenga 5 primaire
mukama uyu Frederick ashobora gukora tombora afite ayo mashuri gutyo
oya nabwo yakora tombora kuko bimwe muri mu bisabwa nuko ugomba kuba warangije amashuri yisumbuye
secondaire
tombora
warayitsinze ufite diplome yawe cyangwa se impamyabumenyi Frederick
yego sabwe
ntabwo rero nyine kube ntabwo ari umutumire ariko ukubuza kujya muri tombora ahubwo ni amategeko yayo udafite secondaire ntabwo ushobora kuyijyamo ntabwo ushobora kujya muri iyo tombora
basi nashaka gusaba abasoro bashobora kujya muri iyo tombora bamaze kugira mu ibyo bihugu bazaze baribuka twebwe abantu bato bato tutashoboye kwiga kuko duhura n'ibibazo byinshi tukabura abantu badufata mu mugongo haba n'aya ma ONG yavuyeyo hanze ntashobora kutwumva ngo adufate mu mugongo nabo bafata mu mugongo baba ari rwagwaruka ruba ruri muri ya migambwe iba yegamiye ubutegetsi mugabo twebwe urumva tutashoboye kwigurumva ngo amajwi yacu agere kure icyo nk'umuntu n'umwe yigira dushyigikira kandi natwe dufite ikintu kinini tumaze mu gihugu kandi icyatumye tutiga si twe twabiteye urumva n'ingwano ya izi ntureka zaba ziba muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi murakoze imana ibahezagi
Frederick nawe urakoze
yegome
none se mukama abantu baje muri Amerika nanjye ndimo uko batubaza buri gihe ngo twite ku bantu batize twite ku rwaruka turabikora cyangwa ntabwo tubikora
rero icyo ni ikibazo nk'uko nawe yarabivuze yisabira ubuvugizi icyo ni ikibazo kigaruka ku ireme muntu rya muntu
no kuvuga ngo abantu baje muri Amerika akenshi nyine niyo mpamvu itombora yabayeho nabo baje gukora ubuzima. No kuvuga ngo usanzwe ufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu Rwanda n'ubundi usanzwe ujya mu Burayi ugira iki, nta mpamvu yatuma uza hano muri Amerika waba ufite. Usanga rero n'abantu bazangana bo naba baje kugira ngo bakore sitire cyangwa bakore ahazaza habo, bakore bige. Nuvuga ngo rero akenshi navuga ngo mu myaka ya mbere buri muntu wese aba ari gushaka kugera kuri izo nzozi nawe yifuje. Igikurikiraho rero ya muri iyo myaka cyangwa nyuma yaho, umutima wa muntu niwo umubwire se hari abandi ngifite gufasha, hari abandi bakeneye ubufasha bwanjye, arabanza ugahera ku muryango we, agahera kuri murumuna we, agahera kuri mushiki we utarangije kwiga akamusubiza mu ishuri. N'ibyo bintu ibyo byose rero navuga ngo uza akibagirwa aho yavuye, ibyo biterwa na n'ireme muntu rya muntu uko ateye n'umutima nama we. Kuri njyewe navuga ngo igicumbi ni iwacu cyangwa se aho nkomoka, ngomba kumenya yuko nabo bagira nk'aho nageze nkanabafasha no gukora iyo tombora. Nicyo kintu cya mbere nababwira. Ubwo umuntu ambwiye ati jye naza gute muri Amerika wanshakira viza iyi n'iyi n'iyi, mbonereho wihangane mfate utunota duke, mbonereho no kubwira abantu baba barageze hano muri Amerika bakaba bashuka abandi ngo reka ngushakire ibyangombwa ibi n'ibi ngibi nk'amafaranga, ntibazabikore. Iyo ni fraude. Ahubwo icyo nababwira ujye ubabwira nabo bakine bagerageze umwaka ku wundi, nabo bazaze nk'uko waje kuri no green card, kuko nibwo buryo bwiza navuga bwo kuza muri Amerika ukabaho neza. Bose nicyo gihe icyo nafasha, yaba uburyo financier wabafasha cyangwa se ukanafasha ku applying nabo bagatomborwa, hanyuma bakaba bagira nabo bagabagera ku nzozi zabo,
ukabagira inama rwose.
Hanyuma ababa bakuze batarize cyane iki, ukabafasha mu buryo ubushoboka bitewe nawe n'ubushobozi bwawe. Ntabwo wajya gufasha aho udashoboye.
N'ubundi nta utanga icyo adafite.
Exactly.
Hari akantu waruvuze, iyo umuntu atomboye rimwe agiye gukora tombora rimwe noneho ntibamuhitemo, hari abahita bacika intege, wabagiriye he nama?
Nabagiriye inama yo kutarambirwa. Urugero kuri njyewe naprayinze cyangwa se nagerageje aya mahirwe inshuro zirenga esheshatu, ku nshuro ya karindwi nibwo natombowe. Wabyumva se watangiye ryari? Natangiye ntanarangiza segonde, ariko niyumvisha yuko ndamutse ntombowe umwaka utaha naba narangije niyo diplome naba narayibonye. Umva niba natangiye kwa prayinga mu 2007, nkakomeza imyaka igashira, ni ukuvuga ngo ni ukutagivinga cyangwa ni ukutarambirwa. Rero nubona udatomboye uyu mwaka uzongere, nta mafaranga bitanga, tujya kuri website ukuzuza, ubundi ukite ugategereza. Hari ababikora rimwe bagata bagatomborwa, hari n'ababikora inshuro zirenga eshatu. Mukomeze rero. Nicyo nababwira.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda, ibirebana na tombora ya green card. Hari abantu bashobora gukeka hari ko ari icyatsi kibisi, gusa reka twivugire ko ari uruhushya ruha amahirwe abantu kuza kuba hano muri Amerika bakahakora bagatura, ntabwo baba ari muri ba bandi baza by'amagendu, baza mu bya fraude, mu gifaransa bita sans papier, mu cyongereza bita illegal. Ntabwo bari muri abo ngabo baza gutyo.
Oya, ntabwo barimo rwose. Ubu ni uburenganzira busesuye butuma ubona uburenganzira nk'ubw'umwenegihugu wa Amerika afite.
N'inshingano birumvikana, iyo ufite akazi urasora ibintu nk'ibyo
cyane rwose.
Kuri telefone dufite Venuste. We wiriwe neza Venuste? We
twiriwe.
Uri he Venuste?
Turi Bujumbura mu Burundi.
Wowe nande? Niko bandanya ndakumva.
Yego turi kumva.
Ufite igitekerezo cyangwa se icyumviro? nako ikibazo
ikibazo sino kibura aba bantu ahantu twagiye kwakiririza impapuro turondera gukira muri iyo tombora baratubwiye ngo bazoduhamagara mugabo turiko turumviriza twarabonye ko amatarike yanditse ku mapro dufise yagetse ariko ntibaraduhamagara gushika no ushobora gukina iyo tombora urahantu kure mu misozi hanyuma rero ukaburindiriye ko baguhamagara
bande aho wabikoreye
aho twakinye aho twakinye aho twarongeye turi amapuro baduha hari impapuro tuba dufise baratwandika bakaduha impapuro tukazigumya
kuvuga muri cyber cafe wabikoreyemo
yego hanyuma bakatubwira ngo bazoduhamagara kugeza ubu ntibaraduhamagara ushobora kuba ahantu hatari interinete kumbure ngo uje kubyirabira
erega Venuste
yego
umutumirwa nawe araza kukwibwira wowe kuki utagerageza ukikorera ibintu bikureba ukajya kwirebera ubwawe ugategereza ko abandi aribo bakurebera
bo ngira ngo kwari ukutureshya bakiduhamagara niko batubwira mu gisagara cya Bujumbura ahantu hose baba badutegereye bakatubwira ngo bazobidukorera bazogerageza kuturabira mbere ibishoboka byose bazobidukorera niko batubarira kandi bakatubwira ngo nitubahe 5,000 twaranayarisha ayo mafaranga
ayo ngayo ndibwira yuko ariko ari kwa kundi nyine umuntu abakoresheje muri cyber cafe ntabwo ari ayo gutanga muri lottery
yego ayo ntasho bitwaye mugabo nimba byukuri bariko barakorana na leta zunze ubumwe za Amerika yemerera itwemerera kuzoba muri ico gihugu duce muri green card bo bidukurikiranira nkuko baba barabitwemereye
ntabwo bakorana muvande ntabwo bakorana ni business baba barimo
Venus wabyumvise
tabwe
wabyumvise
ni business baba barimo bagira ngo barebe gusa nyine baba bagira ngo barebe niba babuzuriza mukazatomborwa hanyuma nyuma waba waratomboye ukaba wabongera andi mafaranga nyine yo kugira ngo kubiriza n'ibindi gusa ibi ni ibintu umuntu akora ku giti cyiwe ahubwo wazahamagara ukababwira ibyo nabahaye ngo munyuzurize nanatomboye cyangwa sinatomboye hanyuma rero ubundi ukabireka gusa abo ngabo ubu ntabwo bakorana na guverinoma ya Amerika nabo bagira ngo nyine bafashe abantu kubona ayo mahirwe ariko nabo bari muri business
Venuste nunganiye umutumire mukama Dios
ego
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ikorana n'abari bo bose muri ibi bintu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifungura urubuga rwa internet ni
ego
wazitatu.com/divlottery.state.gov.na/kaburungu. Ubundi wowe niho wigira we ku giti cyawe se cyangwa umuntu ugufasha?
Ego.
Ukuzuzaho ibyo bagusaba kuri urwo rubuga.
Yego.
Naho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangiriza ibyayo, nta cyber cafe bakorana, nta muntu bakorana, nta leta bakorana, niyo website gusa iguha.
Yego. Yego.
Urabyumva? None iyo ugiye muri cyber cafe, icyo gihe cyber cafe iyo ikoresheje ugomba kwishyura.
Yego.
Ariko wifitiye internet yawe cyangwa se umuntu w'inshuti agufashije icyo gihe nta mafaranga bigusaba kuri urubuga nta mafaranga bagusaba kwishyuraho
mwakoze cyane
ye mukama harakandi wamwongeraho mbere yuko tumwambura umurongo
ibyo umubwiye byose niko kuri rwose
ye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Venus turakoze yego noneho duhamagare Edouard
Yego.
Wiriwe.
Wiriranwa amahoro.
Yego. Nawe na amahoro se?
Nange nda amahoro ndashimira Imana y'u Rwanda cyane.
Nuko. Uri mu Rwanda rubwo ngubwo ndakumva neza.
Ndi mu Rwanda ku Kicukiro
mu mujyi wa Kigali.
mu mujyi wa Kigali niyo mpamvu mise mvuga ngo ndashima Imana y'u Rwanda yampaye kubaho.
Yego, nuko gusha ku ngingo rero.
Ngushije ku ngingo rero, reka mbere na mbere mbashimire ko mwampamagaye mu kiganiro kugira ngo ntangeho igitekerezo.
Nuko nuko.
Ku ijwi rya Amerika. Ikindi nanone nshimira Amerika yo yashyizeho amahirwe yo kugira ngo abatuye isi babashe kwibona muri Amerika kandi binyuze muri tombora. Iriya tombora yewe nabonye ari nziza. Ku mpamvu ya mbere ngiye gusobanura ko hari umuvandimwe wa hafi wo mu muryango wakoze iyo tombora ya Green Card. Yewe naranamusekaga ndavuga nti ariko wowe
uri gukina
muri ibi ngi
uri gukina uri guta igihe.
Namusekaga buri mwanya ambwira ngo yagiye kujya muri Siberi asaba amafaranga yo kujya muri Siberi amuha. Ndavuga nti ibyo ari byo byose wowe genda nushaka kuvuga ubugiye no kwandikirana n'inshuti zawe. Ko akaza ambwira ati ariko hari ibyo nuzuza, hari fomu bampaye, hari ibindi bisabwa, ugacya akajyayo agasubirayo. Njyewe naranabirambiwe ndamubwira nti burya rero ibi bintu burimo nta kigenda, ntuzongere no kuzana andi mafaranga.
Mu magambo make Edouard, mu magambo make nawe wagenda gukuzuza hanyuma uza kurambirwa?
Ntabwo ari njyewe, ahubwo ndakubwira ko ari umwana wa bugufi muri famiye nafashaga kugira ngo agende yuzuze.
Wowe bitakureba ari ukumufasha gusa.
Komeza. Kumufasha gusa, jyana amafaranga ntacyo cyangwa biganire n'inshuti zawe. Nkimara kubirambirwa rero mvuze ngo byihore ntuzana bisubiremo. Bamutomboye.
Bamutomboye muhe mwaka?
Ngira ngo amaze imyaka itatu muri Amerika.
Yaranahageze?
Yageze muri Amerika, ahubwo akigerayo yarambwiye ati buriya reka nkwereke. Njya kuri Western Union nkoherereje amadolari 200. Urumva iki kintu? Anyohereza amadolari 200, arambwira ati buriya na dipanse zose nubwo nabaga mu rugo, nubwo wamfashaga guhaya amadolari 200, ntanubwo muri ayo madolari 200 agezemo na kimwe cya kangahe cyayo namuhaye, kuko nibaza ko amafaranga namuhaye akoresheje muri internet bijya kugera mu mafaranga 11,000 gusa. Ufata amadolari 200 kuri ubu ngubu ni hafi 160,000,
hafi 160,000.
Ubwo ariko ntiyarayampaye ayanyishyuye, ahubwo arambwira ati genda nawe wisengerera agacupa kuko wambereye umubyeyi mwiza umfasha kugira ngo mbone itombora ya Green Card. Iki kintu rero cyaranejeje, gituma nibaza harya kugira ngo abantu bashobore gutombora ari benshi bigenda gute, kuko ibyo aribyo byose abantu bifuza kuba muri Amerika. Igihe bifuza kuba muri Amerika ni ukubera ko bashobora kubona ubuzima bwiza, cyane cyane nk'umuntu uje yatombowe agiye kuba ahantu heza, agiye kuba ahantu bamuteguriye, agiye gukomeza amashuri ye ndetse bakanamworohereza kubona imirimo. Ni gute bashobora guhitamo abantu benshi? Icyo ni ikibazo kimwe.
Edouard,
yes.
Mbere y'uko mutumirwa agusubiza utuntu wabajije, nagira ngo tubanze twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko buri gihugu kiba gifite abantu bagera ku 50,000, ariko ntabwo ari ukuvuga ko babatoranya umwaka umwe rukumbi ngo dore u Rwanda turuhaye abantu 50,000 nibaze. Ariko ni ukuvuga mbese mu magambo make, wowe shakisha amahirwe yawe, u Rwanda ruracyari mu bihugu bitaruzuza abaturage babyo bimukiye muri Amerika 50,000. Urabyumva?
Ndakwishyuye neza.
Abujuje cyangwa mbese abageje ku 50,000, icyo gihe bo ntabwo iyi tombora ibareba. Umutumirwa yatanze urugero rwo muri Afurika, igihugu cya Nigeria. Voilà, nuko bimeze. Urakoze.
Yego, nawe urakoze. Ubwo ndategereje igisubizo.
Yereka hita gusubiza turiya tuntu tw'ukuntu abageze ino ngo bari ibyo babateguriye. Mukama, umwanya ni uwawe.
Reka ngire icyo mvugaho. Arakoze neza gushimira iyi leta, nanjye ndayishimira aya mahirwe bahaye abantu
iyo bageze angano bako bakora ubuzima bwiza iyo bitwaye neza ntibaje mu byo bya bwenge ariko no kuvuga ngo aba iyo bakoze neza bibagira umumaro rero ni ikintu cyo kwishimira ikindi namubwira nuko uburyo abantu batomborwa ari benshi byose ni system ibikora ntaga ari ibintu umuntu agiraho uburenganzira ariko mu Rwanda bimaze kumenyekana abantu ba prime ari 44 nubwo batoranywamo ari bakeya umwaka ushize ba prime ari 44 urumva yuko bamaze kubimenya 44 by'abantu ni abantu benshi baturanyijemo abagera kuri 600 nubwo ngo nabo ni abantu benshi nubwo abona visa baba bakeya kubera aba batabikurikiranye ahubwo navuga ngo uwabikinnye wese ajya bikurikirana neza kuko abatabikurikirana ntibanamenya yuko batombowe hanyuma Thomas Kamirindi najya mu minota nk'itatu ndabona amasaha yagiye ngira message ngiye n'abantu babaye batomboye kuko ntamuntu wahamagaye
yego ubwo mbwa ariko nagira ngo nanye nkwisegure iyo minota 3 ndayiguhaye uhite udusoreza ikiganiro Didier na Eliezer bategereje kuri telefone reka mbisegureho mbimi ijambo rwose igihe kiragiye noneho ubwo giye ku giti cyanjye mbemereye ko uko ari babiri twivuganira ku giti cyanjye bakanyebareza ibibazo byose bashaka kuri Divi Lottery Didier na Eliezer mumbabarire mbasezereho turivuganira kuri telefone fatu uri kumfasha nimero zanyu azibitse neza ndabihamagarira Didier Eliezer ndabihamagarira murakoze noneho rero babankurire ku murongo mukama guhita ukomerezaho dusoza ikiganiro
reka ngene message abantu mwese mwatombowe nsuje aba divi members aba divi best family members nagira ngo mbabwire ikintu gikurikiyeho nuko mushaka passport mugashaka na marque de naissance yanyu kugira muri iyi form yitwa DS 260 ituma muzabona visa cyatse yo gusaba visa rero ibyo bintu mubyiteho mushake n'izo adresse z'umuntu uri hano muri Amerika kugira ngo nazo zafashe kuzuza hanyuma ikindi nababwira muri uru rugendo mugira akazi kanyu ntimugahagarike mukomeze mukore mwibwire ko mwageze muri Amerika mukomeze mukore mushaka amafaranga kuko muzakena muri iyi procedure muzakena menshi kuko iyi leta iguhereza ibyangombwa byo kuba ahangaha n'uburenganzira bwo gukora no kubaho byemewe n'amategeko ariko ntago igushakira inzu ngo igushakira ibyo kurya oya ntago uje kuba umutwaro wayo rero nabwira ngo muzakena amafaranga n'uwibwiraga yuko bagufasha ibyo bintu byose nagira mbabwire ko ntago ariko bimeze mwebwe mukore mushaka amafaranga mushaka ibyo byangombwa mbabwiye byibanze passport acte de naissance na adresse z'umuntu hanyuma mwuzuze iyo form yitwa DS 260 hanyuma mutegereze igihe bazabohereza appointment letter yo kujya gukora interview niyo message nagenera abantu mwabaye selected muri kwibaza ngo ni iki gikurikiyeho nicyo ngicyo hanyuma ntihazagire undi muntu ubashuka ngo mukore nka mariage cyangwa se ibindi bintu bituma baprofita iyo visa ugiye kubona muzagume uko mwari mumeze wari ufite gahunda yo gukora ubukwe azabukora ariko ntihazagire umukoresha kugira ngo amujyane muri Amerika kuko ibyo ni fraud bizatumbura visa murakoze cyane urakoze Kamirindi kubura uyu mwanya wampaye Imana iguhe umugisha tuzasubira umwaka utaha
oya ntabwo tuzasubira umwaka utaha ahubwo tuzasubira mu kwa cumi bagiye kongera gufungura yego tuzongera
rwose nzamara
hanyuma nyine muri ayo mafaranga bakoresha bakenera nayo gukora ibizame byo kwa muganga
yego bakenera yo kwishyura visa bagakenera yo kwishyura ibizamini byo kwa muganga bagakina na itike y'indege izabageza ngo nayo mafaranga bazakenera muri procedure
hanyuma nshuti z'ijwi rya Amerika mbibutse yuko ibya visa yo kwimukira muri Amerika ku banyarwanda bikorerwa I Kigali kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Barundi bikorerwa I Nairobi nibyo bizame byo kwa muganga ndibwira ko ariho babikora ariko ku banyarwanda byo byose bikorerwa I Kigali mukama ndagushimiye cyane
urakoze cyane mukame
umunsi mwiza rero Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane byimazeyo mukomeze mugubwe neza na programu za radio ya Ijwi rya Amerika murakarama.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira